Front Records.
Yere! Mamen Tembele.
Acha! Acha!
Zaje right.
Nipo mwona mara kwanza kangata ulimi. Kwa kitabasamu, mana mtoto alivopanda kokoko jini. Nikapatwa na hamu, kama luba nikamganda yule kabebe.
Kabebi ye,
nikampa zangu namba yule kabebe.
Alicheki ye,
menchanganya mpaka suiche kufanya. Usiku na lala,
naota
umelala chari, au menchanganya mambo yenu lochukua kijijini kwenu. Nasubiri yako kolu, siku mzima bado jani kolu. Nasubiri yako kolu, usiku mzima bado jani kolu. Kulikoni, 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 koni, koni, baby sikuoni. Kulikoni, 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 koni, koni, mbona sikuoni. Mtego wangu umebaki manyoya,
kanga unekani.
Mchanganya umenifanya miboya. Kamoyo kanadunda.
Nimebaki na stress.
Mama yebo. Namba nimekupa au umeitupa. Mwenzio nangoja simu yako huku moyo unanidunda. Mbona simu upigi mwenzio nakungojea wewe? Simu unapiga mamangu nadhani unapiga wewe. Nione huruma unafanya silali usiku na kuazia. Au simu ushakuibia.
Kulikoni. Kulikoni. Kulikoni, koni, koni, baby sikuoni. Kulikoni. Kulikoni, koni, koni, mbona sikuoni.
Mtego wangu umebaki manyoya,
kanga unekani.
Mchanganyo umenifanya miboya,
hata siamini.
Nangojea,
simu yako.
Nangojea, nangojea,
simu yako.
Nangojea, aiwe. Nimekupa yangu number, call me baby.
Make sure you call me.
Nimekupa yangu number, call me baby.
Make sure call me.
Nimekupa yangu number, call me baby.
Make sure you call me.
Nimekupa yangu number, call me baby.
Make sure call me.